So
muri iyi minsi araza kurya umwana usigupfusha bakire bakabyumva usara noshe ariwe ugize itsinda inigitara ko zinoti iraza kukwiga inabahungu tuba tubaripinga uri wikendi kuryama nitubyumva uri gisenyi igoma turakumva tuba dukatakata zama n'ubushyuha yemfomye icupa mita nkivuga bangiha ibifaransa n'ibyongereza vuga amazina yabo nibuka ngabanyishyuza batanyikoma iyo mfashikwa ca mita nguruka bandebera hirya nacyo bangira zikurgira hanyamabara indege zibazasaze
aje gushya abajama banjye banze guta satani nawe yaje gushya umukene hana araza gupfa aje gushya aje gushya abajama banjye banze guta satani nawe yaje gushya umukene hana araza gupfa aje gushya aje gushya
kila mtu burudani atapotea chunga demu wako sana atapotea kila mtu burudani atapotea chunga demu wako sana atapotea asabi basha muhaye umwaka nako byakunda akiko minyonga wigenje benshi ndaje mbadwinge
umwana w'ijosi twe twahawe kosmea
acani gafatwa nago muzavamo ebi ni dukina hajye umwana ufite nyina arimo ndashamburira amahanga ndacyaturira nago muzanyurira yemfomye icupa mita nkivuga bangiha ibifaransa n'ibyongereza vuga amazina yabo ntibuka ngabanyishyuza batanyikoma iyo mfashikwa ca mita nguruka bandebera hirya nacyo bangira zikurgira hanyamabara indege zibazasaze
aje gushya abajama banjye banze guta satani nawe yaje gushya umukene hana araza gupfa aje gushya aje gushya abajama banjye banze guta satani nawe yaje gushya umukene hana araza gupfa
Chunga demu wako sana atapotea